Yama Koseleko. Oh la la. Never did pass.
I've never told a Pama Lwansha. Oh, what's finance?
Ichite mwiko chesu tacha kwa tapa kuperela. Baby we bounce and bounce and bounce. Kapote kako kaunika fine fine. Andatumbula neli nsonga tapaliwewo. Umutima ulashima. Baby geoniwe kaka walala. Walinji vilo umutima. Yonze kano mkwele before she lalala. Dekwe vila pufika lifi wababalishu. Kukufuwa ya vina mwaba ulabakana. Balishu kukufu mfisha mani power. Na yu ulababu mfisha kelo power. Atavaka tukwa nishe baby wache power. Atavaka tukwa nishe baby wache power. Pila mwinamba kakelo kandineka. Iwe wembeka futi nakateka. Kukushikumula lepa kashiri nowe. You make me go crazy nebo.
Chulanga da paria pa kuikata. E paria njamba kule susuta. Njomfa chawe la chimu tunta. Kwa vienti no bende sosota. Babili life tule fighter. My lifeline ikuluna kukwati na vision. Nalishila yonsefe ne pulani. Paka vienka fiche iwa mission. You love me unconditionally. Limonde mfone chikonko emotionally. Tabako lonely shkwata na peace. Witness you want to move come cheap pass. Tabako lonely shkwata na peace. Witness you want to move come cheap pass.
Tela my number kagelo kandineka. Iwo wembeka futi nakateka. Ushiku ulale panga shirino we. You make me go crazy nebo.
DJ Makirik, mimi pachi mwemwe
Pongo FM, who da record na kumona?